kera y'umwana yajyaga numva bakuru bavuga uyu mutima ukunze ntiwashirwa utakibonye noneho nicaye umutima urangumanga munze mubwire ko ari wowe umbereye ngira ibineza neza iyo unyegereye. Life is good when you are around. Te amo, je t'aime, I love you, baby. Zinkwagala na kupenda na lingio, chérie. Zagu segurano, za tembano. Zagu fumbatano, za konja mami. Every morning, listen to the birds singing. Look at myself through your eyes and kiss you, baby. Oh yeah, namu no, nase go, namara, urala. Erega mama ni wo, mere yengiri vineza nezi yo, nigeri yega. Life is good when you are.